the bed.
Nisha choka kupenda kwanza wapenzi so lazima. Nisha choka kupenda kwanza wapenzi yanachosha.
Usinipeleke shepumbavu, maisha ni yangu, wewe so ndugu yangu. Kama unipendi sikupendi, hakuna kupigeni.
Mapenzi yanachosha.
Usinipeleke shepumbavu, maisha ni yangu, wewe so ndugu yangu. Kama unipendi sikupendi, hakuna kupigeni.